Punjabi Mungra.
A Robin's Massey. This is the man of the chemistry 2K for the Punjabi Mungra. The on the
Ewana ndio
sito 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 yumba 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 sito penda mwingine
Ewana kwali
penda Regina bo nakupenda Regina nakupenda Regina bo nakupenda Regina nakupenda Regina bo nakupenda Regina nakupenda Regina bo nakupenda Regina Regina Regina
mara kwanza kukuona moyo wangu li blow Kicheza raga mafi club kwenye dance floor Nilijongea taratibu tukacheza dance song Ni uno moto moto venye shinikizo
Se boom
Siku taraji unge kuwa wangu
Se boom
Umeulisha nipenda peke yangu
Se boom
Mukia busu wechaguo rangu
Se boom
Regina mama wa watoto wangu
Nisha kula nyama mbichi moyo ushapenda wasi wanko wanini
Ebona ndio
Nani fata 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 nani sema sema nimepende ya nini
Ebona kwali
Nimepende ya vyote Nakupenda Regina bo Nakupenda Regina 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 Regina Regina
Go Una makundi cho nakupendea
Go
Hawakudhani tungeendelea
Go
Na sasa jahazili na yeye Letunze liezi penzili zindi endelea Wazidisha fitina Uzushi kuzushia Achana na uhao Watakula kwa macho na usiku watasinzia
Toa 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 shaka kwa kowe nisha figa siwe na shaka Nipe 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 raha popote tunapokasi nipe karaha Sitamani mwengine Nakupenda Regina Nakupenda Regina
Regina
Sito yumba 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 sito penda mwingine
Regina
Nakupenda Regina